Jeremiah 19:1. Washo kanje uJehova wathi, hamba uzithengele uphiso lwebumba lombumbi, uthatha amanye amalunga abantu, namanye amalunga abapristi. Verse 2. Uphume uye esigodini sendodana kaHinomu, esingasesikhaleni sesango, sezindengezi, umemezele khona amazwi engiyakuwasho kuwe. Verse 3. Uthi zwanini izwi kaJehova lina makhosi akwaJuda nabakhile eJerusalema. Usho kanje uJehova Sebawothi, uNkulunkulu kaIsrayeli uthi, bhekani ngiyakwehlisela okubi phezu kwale ndawo, nabo bonke abakuzwayo izindlebe zabo ziyakunkeneza ngakho. Verse 4. Ngoba bangishiyile benze le ndawo ukuba ibe ngeyabezizwe, bashisela abanye onkulunkulu impepho kuye abangabazanga, bona nawoyise namakhosi akwaJuda bagcwalisa le ndawo ngegazi labangenacala. Verse 5. Bakha izindawo eziphakemeyo zikaBhali ukushisa amadodana abo ngomlilo abe mnikelo wokushiswa kuBhali engakuyalanga nengingakhulumanga nokungangenanga enhliziyweni yami. Verse 6. Ngalokho bhekani izinsuku ziyeza, usho Jehova, lapho le ndawo ayisayukubizwa ukuthi iThofeti noma isigodi sendodana kaHinomu, kepha isigodi sokubulala. Verse 7. Ngiyakuchitha kule ndawo amaswa kwaJuda naseJerusalema, ngibawise ngenkemba phambi kwezitha zabo, nangesandla sabafuna ukuphila kwabo. Nginike izidumbu zabo zibe ngukudla kwezinyoni zezulu nokwezilwane zomhlaba. Verse 8. Ngiyakwenza lo muzi ukuba ube isimangaliso nento encimfelwayo. Bonke abadlula khona bayakumangala bancimfe ngenxa zozonke izinhlupheko zawo. Verse 9. Ngiyakubadlisa inyama yamadodana abo neyamadodakazi abo, badle kube yilona lo inyama yomngane wakhe ekuvinjezelweni nasekuxinekeni eziyakubaxina ngakho izitha zabo nabafuna ukuphila kwabo. Verse 10. Bese waphula uphiso phambi kwamadoda ahamba nawe. Verse 11. Uthi kuwo, usho kanje uJehova Sebawothi uthi, ngiyakubulala kanjalo laba bantu nalomuzi njengokwaphula kwesitsha sombumbi esingaseza kubuye sihlanganiswe. Bakumbela eThofeti ngokuba akukubakho ndawo yokumbela. Verse 12. Ngiyakwenze njalo kule ndawo, usho Jehova, nakwabakhileyo kuyo ngenze lo muzi ube njengeThofeti. Verse 13. Izindlu zaseJerusalema nezindlu zamakhosi akwaJuda ezoniweyo ziyakuba njengeThofeti, yebo zonke izindlu abashisela ibandla sezulwini impepho phezu kwezimpahla zazo, bathulula abanye onkulunkulu iminikelo yokuphuzwa. Verse 14. Wayesebuya uJeremiya eThofeti, lapho uNkulunkulu ayemthume khona ukuba aprofethe, wema egcekeni lendlu kaJehova wathi kubantu bonke. Verse 15. Usho kanje uJehova Sebawothi, uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, bhekani ngiyakwehlisela phezu kwalomuzi nemizana yawo wonke okubi engikushilo ngawo, ngokuba benze lukhuni intamo yabo ukuze bangezwa amazwi ami.